girl, you burn. Kaje wewe Esi useme suje Sina budi kuti Tukatambe wapi sweetie Au tuende Paris Tupate upepo baridi Uko kusi mangaribi Ezo papara papara Dozi mefanya laku wapi Vikuku bila umasala Ninge vichu wapi Jinsi ulivyo we Navutua na uzuri wako Ole nitosha we Liamini nisha kuwa wako You are the love of my life My only meaning that time Now you are the love of my life My only meaning that time Kweli nakupenda Amini Mwanzo nilikuwa sozi Na hivyo mbavo tunategezana Wawili Hata njiwa wafiki Baby In your heart Have me oh sweetie Isi wachangu chaburuta Jinsi ulivyo we Navutua na uzuri wako Ule nitosha we Liamini nisha kwa